mayelana nemfundo eSouth Africa ngibona sengathi mina kungaba kuhle ukuba sinciphise kakhulu kuba nezifundo eziningi necontent eningi kodwa engasiza umuntu ukuba akwazi ukuyiphilisa. Singafisa ukuthi mhlawumbe kwenze kwaniswe kakhulu i-technical education ebese kodwa futhi kuyiswe izifundo zobuntu ezosiza ukuba lapha kwi-crime especially nokuyiphatha emphakathini singabi siloku siba ney'nkinga ey'fanayo njalo njalo. Abantu ubuntu buyafundelwa, akuyona into efika kuwena nje ngoba nakho umuntu, kodwa kuyafundelwa, kuyafundiswa futhi kufuneka ukuthi sikugcizelele lokho. I-cultural heritage ke iyona ke ephethe ubuntu, identity.